It's a blessing. Kujenga family ni sumu kwetu ni nikupeleke Mpumalanga. Na hisi njozi nipo na yeah. Bango tujozi pingo na yeah. Hakuna chozi nikiwa na yeah. Vile tulipatana na yeah. Nikweli tumeshibana na yeah.
So tragic, yo, that's it.